ganya tazunza njuki munange ndabirawa masulide omwoyo bagamba zolaga omulungi zimala nezikya ezo ziba ennaku kyawajjanga mazina situla masitule kyawajjanga nkiti zanga kimezesa kwenjala esanyire ninalikira mu kiwagonja omwana wa ssebo omwana w'ennyabo akoze obulungi obw'ekitalo tegabakumbula nani wadde ndibyamu mu kiwato gadduka esingazamu olusuluju naye tekanegoote nabakukiikanegoote mufesanyu kanegoote nabirawa kanegoote twaliriranga simba okubuliranga kyokoze tekikoleka mutitiizi okudda kwabowe akusuubiza kirakuma walaganyisa era otusiza entanda ya bulamu nje nkusibirira mirembe n'essanyu nze byenkwagaliza ekiba kiganye abakulu we bali otwebuuzangako okukaddiwa emmunye sikukaddiwa bongo amaso g'ensi butuula munnabwesigwa byebyo munnange mwanange anti agenda kyanana omugenyi agenda omuwe ku mmere kyanana omugenyi yolo wasuza ebisulo mamulugeni jalatalata mukiyempawo yamazi kyanana omugenyi agenda kyanana kyanana omugenyi agenda muwa ku mmere kyanana omugenyi yolo wasuza ebisulo mamulugeni jalatalata mukiyempawo yamazi Chandanda Bino byonkolete nebotalija mazika gange Bino byonpate banjero mpoze Wazira kuwangala kolumemese kudiba ya kapa bwekutyo ndi muketalo ndyabiwungula sanyula mwanange wawula mwanange nkukutira tonswazanga azaala ekibya kiwongerera ogira nodeka ebiba biganye ngonambula batutula twetesa obuwangwa yensibuko tobusulanga ate katonda yasooka omukulembezanga kumememeyo tasangatanga n'ebigambo bagamba naku n'ennimi ageyanya kungowulira bigambo byange bikwatenga bw'obanga ogenda mwanange kyanana omugenyi agenda muwa ku mmere kyanana omugenyi yolo wasuza ebisulo Chandanda